najimsafi.com. Kujitoa kwenye mapenzi, unayempenda bado wakupendi, unayemjari bado wakujari, ndo unabaki unaumia. Mwenzenu haya mapenzi yataniua, yule nayempendaga ananizingua, anamaliza vichenji samaki vibua. Yani apa shani firizi mtaji nimeu, alafu na kula wengine. Nimevurugwa, 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 nimevurugwa. Si ungeniambia nimevurugwa, kama una mwingine. Nimevurugwa, mina hudumia, alafu na kula wengine. Pia tude tena sema na umwa, eti simpendi tena sinaluma, wakati na mjaria ni kila yuma, pesa na mpatia ya matumizi. Kweli Mola hamfichi mnafiki, omingo zake leo nimefuma, kumbe natoka na baba Miki, yule jelani yake wa nyuma. Kweli ya mapenzi yataniua, yule nae mpendaga ananizingua, anamaliza vichenji samaki vibua. Yani apa shani firisi mtaji nimeu, alafu na kula wengi. Nimevurugwa, 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 nimevurugwa. Si ungeniambia nimevurugwa, kama una mwingine. Nimevurugwa, mina hudumia, alafu wanakula wengine.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.